Oh,
Westside Music Block.
Dirty Vibes, move. Tumbani Veleki.
Sky Bread.
On the beat.
Sili busy wa boasting. Kapa kunyenya babamu. Live my life. Likaliza maya kama levozi. Sili busy wa boasting. Kapa kunyenya babamu. Live my life. Likaliza maya kama levozi. Level 1, beat by beat. Level 2, beat by beat. Level 3, likaliza maya kama levozi. Level 4, beat by beat. Level 5, beat by beat. Level 6, likaliza maya kama levozi.
Don't say I'm boasting. Unyenya watu which say bad thing, don't think. Au pila wena kama nyando kipeto ni wawa muwa pile cholo kama nyando. No, life ya shutana, esi muna. Kamo ni pile lana, si utwi muna kono. Focus on your life, you pushing a fella na isi ukata. Fasa isi kufita kweza rice, ima hydrate, fries. Bozi, nika kimali, fella waesi. Wanatabu hali, wahao waesi. Wanjinga ni mota ya 4 years. Avalika ni level, ni foba inzi. So, beat by beat easy. Repeat le fella mina kom size. Alu na ma levo kima high size. No size, kumina tu mas more size.
Level 1, beat by beat. Level 2, beat by beat. Level 3, likaliza maya kama levozi. Levozi. Level 4, beat by beat. Level 5, beat by beat. Level
6,
likaliza maya kama levozi.
Hakuna foru suta nelalika kuna ni maka lelo. Hanyinyani hanyinyani kupeni tapelo. Batu bainzi for bainzi. Kuya kamori za maezi. Tia for uinzi. Kwa fosa hala kuhapele zalika. Kutisa putu kukunye mafalika. Zesa kona hali kuchincha. Kapa kuseha papa sika fita for mkoni le kufita. Mulualo pili kona kupepa kambumbu. Kuna nilitavula malihani mbumbi. Yaeza hande kapa yalumbiwa. Adiswa neli kukunye msa kumulimwa kuna yayumbiwa. Step by step one day at a time, easy dance, just focus on your line. Beat by beat, one thing at a time. Won't you go get yours, isn't it supposed to be hard work?
Sini busy wa boasting. Kapa kunyenya babamu. Live my life, likaliza maya kama levozi. Sini busy wa boasting. Kapa kunyenya babamu. Live my life, likaliza maya kama levozi. Level 1, beat by beat. Level 2, beat by beat. Level 3, likaliza maya kama levozi.
Mr. Ameti.
Level 4, beat by beat. Level 5, beat by beat. Level 6, likaliza maya kama levozi.
Sibuleli kulina ni posting. Niaika smile ki posting for hour. Aki posting. I'm not a ballistic person. When I exaggerate this level is my session. I even like the way I'm super dieting it and putting it on high level. I'm feeling it. Akin to ever no lo kuli niwe far far level far pony is far kutokwa kutondana. Aki kuli na mye yeah. Far level anishe yeah. Animutuna yai tuna faza. Kono kiva tuna van tuna faza. Level 1 ya ilika ni level 2. Level 3 ya ilika ni level 4. Sina level 6 size alika ni level 5. Ya bali,
sini busy wa boasting.
Feeling like a flying.
Kapa kunyenya babamu. Live my life. Likaliza maya kama levozi. Sini busy wa boasting. Kapa kunyenya babamu. Live my life. Likaliza maya kama levozi. Levozi. Level 1, beat by beat. Level 2, beat by beat. Level 3, likaliza maya kama levozi. Levozi. Level 4, beat by beat. Level 5, beat by beat. Level 6, likaliza maya kama levozi.
Rich DM, wani Nathan Nyande. That device, utakelezo mwalipina wen. Olumbu pila ze give, give, give na wen.
Feeling like I'm flying on. Tuna ngeremo.
Spider. On the beat.
Downloaded from westsidemusicblog.net.